down on the beat.
So mapenzi yangu, imani yangu, mimi kwako. Ndoto zangu, furaha yangu, kuwa nawe. Wapige majungu, walimwengu, ila mwiko. Maumivu, usahau, mapibe. Tunajua mimi na wewe, tulikotoka. Milima na mabonde tumeshavuka. So wasikuchanganye wakakufanya upote. Oh my baby, taniliza mimi na macho sia pepese. Yani ni usumbuke. Oh my baby, na upona mimi. Situlia, tulia na mimi. Baby, tulia, tulia na mimi, my dear.
Na kupenda basi linga mama. Umenifanya natakata mina vimba bala. Ingawa misosi ya manate teno gari daga. Wasikutishe na mandinga wezi shinde tama. Usipagawe ndo nakupenda kumbuka na nyuma yako. Usidate na mavazi wanayotinga shoga zako. Rizika na upatacho mana icho ndocha kwako. Na minapenda upendeza sema shida ni kipato. So gomba siku amini lona nipenda paka nogopa. Moyo umejaa hofu na waza siku ukiondoka. Mina omba unipende walo sijo kani choke. Lima exi wao miezidisha makopa kopa. Basi baby tulia kama umenasaguni. Kusije yumba yumba kama umelamba tungu. Wanochunguza maisha yetu keshe macho kama bundi. Hata mbele ya wazazi takupenda misivungi.
Na macho siya pepese. Yani ni usumbuke. Oh my baby,
oh my baby.
Na upona mimi. Basi tulia,
baby tulia,
tulia na mimi.
Usije pata mkumbo.
My dear. Baby tulia,
baby tulia,
tulia na mimi.
Ukiniacha taumia.
Tulia baby.
She wrote it. They call me Basu Boy. Maniga la ote. J Crown. Norma.
Mixing your NASCAR.